@imsafe.com.
This is Essence 5. Lise
motani fe, lise motani jai. Lise malie jua hata inyeshe mvua. Dai motani pena, kama ndege angani. Tutapaa ote, tukichoka, tutatua. Tulisema uwezi kwenda mbali, mana ushateseka na mapenzi. Imekuwaje sasa umekwenda mbali, meni ateteseke na mapenzi. Ona umenipa majera, ona umenipa majera, ona umenipa majera. Menipa majera, ona umenipa majera. Majera, 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 oh, majera, 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 majera.
Remember tulikuwa tunakutana daily since the Vatican. Tunanzia room paka bathroom, kilo kitoka kazini, fun times. Msichana wa media, hard time. Phone book huwa inakuwa kama tour bus ya fiesta, inakata sometime. Take me back first time tuna meet. First kiss ilikuwa kama ni miss na nimekumiss. Na stuka kiss ka ilikuwa ni last time tuna meet. Memories ilienda viral, ni hard sana kudelete. Now niko block please, ona, ona. Umeniacha na seas, ona. Nikazama kichiz, ona. Kakupenda kichiz, ona. Tukafanya mau cheese, woka, niacha na ucheese. Paka, number of keys, ah, naisha, kwani ujiulize.
Ona umenipa majera, ona umenipa majera, ona umenipa majera,
umenipa majera,
umenipa majera,
umenipa majera,
ona umenipa majera.
Lordy music on this one. Majera, oh, menipa majera.